exclusive from hotvibes.co.
Il est champion Pano. HD Pandis.
HD on the 1-2s.
Simuske aka Big Fish. 1-2-1-2.
Nisa kupasa my love. Nisa kupasa chikondi. Nisa kupasa my love. Nisa kupasa chikondi.
Ya chama kisingi kisingi. Tachingi tachingi. Hakingi hakingi. Ya fuizonze ponita na pepe. Tachingi tachingi.
Timske aka Big Fish. 1-2-1-2. Gas na kone al baby mwandi ni madwala. Lima vela ngani lino hei baba. Ima panga sesi mchikondi tu. Zika vuta zalo wola ninga kube. Mutima wanga na kupasa unga tenge. Lima vela musho kafala katenge. Ngari nae losa usha fa ma ex. Baza vina siri atasoe ni ma ex. Nika kumboka kunshito niretere tushaba. Mazi mkadishi yo samba. Umani mvesa mushe nifake papilo. Ndiwe mpopo suma ni kwesa makilo.
Nisa kupasa my love.
All night long. All night long.
Nisa kupasa chikondi.
All night long. All night long. All night long.
Nisa kupasa my love.
All night long. All night long.
Nisa kupasa chikondi.
All night long. All night long. All night long.
Ya chama kisingi kisingi. Tachingi tachingi. Hakingi hakingi. Fuizonze ponita na pepe. Tachingi tachingi. Kisingi kisingi. Hakingi hakingi. Fuizonze posovela papeti.
Fala katrezi ya shapona kakendo light. Ulingati fudu ufani kabaiti. Nikwiro za usha filikone. Nitane na vanzanga vanzanga zani muone. Nisa kupasa 6-6. Usa wala mfwiti ni mfwiti. Susa mumvela kambo cheka switi. Niza kupasa love yo zula faka na liti. Ha, tonight is our night. Osa seka itenge chenga ni fight. Binda muka menya duksi pa pipe. Osa tenga phone fake chepa flight. Niza kupasa my love.
All night long. All night long.
Niza kupasa chikondi.
All night long. All night long. All night long.
Niza kupasa my love.
All night long. All night long.
Nisa kupasa chikondi.
All night long. All night long. All night long.
Ya chama kisingi kisingi.
Exclusive from hotvibes.co.
Hakingi hakingi. Tabuizonze ponita na pepe.